Yeah.
Malu.
It ain't over till silver, baby.
Bad man.
Nimeficha makovu mtani nishapiga dili mbovu kwa miguu toka maisha mabovu niko na tanga tanga sina jobu yeah. Usone nipo kimya mimi ni mtu mbaya tanambia nini maisha haya usini judge vita vingi mepitia siamini kama nimepona yeah. Maumivu kibao nimeumia kati nina sakadona sini judge, sini judge, sini judge, sini judge, mi o sini judge, sini judge, sini judge
again. Look, watoto sita wana baby mamas alafu watoto wote low key, no drama. Nataka kunipa mtoto saba fanya kuinama. Unipe sarakasi nyingi kama baby drama. Mimi dhaa kubwa kweli soko. Mini levels international sinipimie loko. Sina team kama team basi miki ngoko. Nilichofanya kuipa nguvu tu gengi ya korosho. Na sijawahi kuwa tajiri so siwezi hata kufirisika. Ukishindana na maskini babo taibika. Nawa watoto Gen Z wameumpika kauli yao mbiu weka pesa kwanza my nigga. So cash shoes, everything around me. Cream with the money, yeah. Dollar dollar bills, yo. So no na tight face, take a funny. Now kintaka go stage, weka 10 million.
Usini judge, vita vingi mepitia siamini kama nimepona yeah. Maumivu kibao, nimeumia kati nina sakadona. Mi usini judge, usini judge, usini judge, usini judge.
Na pay visit wa uno na pay visa tafuta pesa wanu nyamo kwa munu na stay visa si zingatia lichotoa zingatia na choingiza yani mtoto funny trigger yani utasema zei lisa mgini nisha you a fake relation kwangwa zinatija soti deti demu mkala mbea miliki ata nida minajua na chofanya vositaji nisifiwe kwa tukigoma ujiji sabuni nijiwe lego na suchezi homo ni kutunzwa bali na chofanya ni utamaduni kutunza squeeze situmiki ni kondani na jitunza na uopepo suwabari lo tukomwaza kwa tunza na mtabadili kambia mana bongwa mnachangua tamcheza piche za uche na tafta pesa za nguo yani mishe mishe kikwete watu wanacheza segere na ukicheti uko mtani wono kumbupu njegere
usini judge vita vingi mepitia siamini kama nimepona yeah. Maumivu kibao nimeumia kati nina sakadona mi usini judge usini judge usini judge usini judge mi usini judge usini judge usini judge usini judge mi usini judge.
Mixed Weezer.